ardayda fasalka form 1b ee iskuulka shodog ee magaalada xudri waliba longobday xaflad si heersada ahlan agaasime taaso ujeedada ahay tii dhiirigelinta ardayda kale ee dugsiga si ay u bartaan xirfadda public speaking ka hadalka bulshada hortiye ka hor intii oo nin gudubna heerarka walbarashada sare sida jaamacadaha xafladii waliba lacag bandhigay qodobada dhiirigelin iyo mowduucyo muhiim ah oo la ka amaanay hooyooyinka iyo macallimiinta iyo guud ahaan doorka iyo walaalka ah iyo kulliyina dugsiga shodog ee magaalada xudura ana ku mid ah ardayda form 4b yasif firfircoon kim qaadana bandhiga iyo ona muujiyana hibadiyo kartidiyo iyo fahamkiyo in leeyina ku hadalowka fagaaryaalka taasoo tusaale faylan iyo nagati ardayda kale macalin saadaam samaan oo ku mid ah macallimiinta meelasay kujeedaya hadalla usa ka dhiiri geliyay ardayda iyo sida bulshada horti hadal iyo ku jeedi kuran walina ardaydu usa si ay talooyin taasoo iyo ku diiri kurana maadaama fagaarka hadalowka mar walba usa muhiim ayaa
sidee dhanba hoobada tikalas aid ee hoobada form 4 ee taba markasta may ku maarama anti oo needa barata qaabab qaliba dadkan hor surmow walna lanka sheego walaad muhiim ayaa yani sidii adamba may leeyahay yani tilaabooyinka mustaqbalka sidii islaam waliba antan yaro tilaabooyinka aad ta qaadato ya ku turjumay barku maalan yani may ba geek walaad et ya barana nagadaas taas dartay waliba ardayda badan hoobada tii geek form 4 et barku maalan anti waliba la keer ardaydo laakiin hor sur waan sheeg la keerada walaan in sheego korna kelmadoona hata waliba aan ku hor jeedi korna taas adawd waliba may keenadaas ulays jakeenadaas waxyaabahan lanka soo public speaking waliba geek adduun waliba walaal isku gagaado kor arday waliba meela ka suru mukor walan gudbiisada kor hoobadan ka saana qaabka lan hadal oo dadka lan hor suruma walan ka sheega walan ku dhaadhaasiyowna baraku maalan fikrada iyo aragtida ku gado korta dadka saka soo ad aftaan ngate saka soo ad aqoonyaan ngate hoobadan ka bulshaan hor suru mukor walan in sheego korna oraahda iyo ne waliba fikrada aan gudbiisada korna baraku maalan may lu ku yaabe adoo ilmageena leh walwal banal leh anti wali baqi adkaata anti anay bulshada hor surunta walan sheegde marka meelal ka barado waxa wali baa waxa barkeenta amalo assembly-ga meel kaliya la ka barado ardaygana ka barado anti anay bulshada hor surum walan sheeg wali jeedi khutba jeedi marka may baa siin qodsaday wali ba gaar ahaan ka dheer gali ardayda form 4 ade kore ee gabar walbu saad marmar qaar assembly-ga inta san qaadatan iska day waxyaabo badan inaa ku jeedan wal kala meh geeko bada surunta lamaada kelmad ku jeedada baraku maalan hatan saa soo kale madada maadiba la qabsadaas ma saragaas ee adoo caadi kiilata walnaadan dareemana hatta obsada walaa yar yar obsada haytaa toliba goobta ku baan higaasay waliba koora maadeen marka eeb iyo ne waliba wal ku yaa yahsada nagada koraan baraku maalan adoo jaamacad seeti yani presentation ko yar adoo jeedi sidoo hayta adoo waliba tan comfort habati comfort ku bati yani intan sanad kamil ama sanif asal waliba fadhiidi geek hoob la keer qoy waliba ardaydan hor surun wala jeedi la keer naad in jeedi korna barku maalanka inta ay nagadaas meel la ka barado nanta layo inta anta hor surunta fasalka dhaati farta ka barata geey mid goor fasalka dhaati ka barata geey goor mar ha surun wala ku jeedi ku baad tan anta mala surun assembly-ga kar arday samal waliba arbaado amal qaaday wala in sheek adawdina dhirigelin faylaki nagadaas
xirfadan fagaarka hadalka ee la bari ardayda iskuulka shodog ee magaalada xudur waliba koron qaadas ee fahamsho isla markaana iyo dhiirigelin nagaas inoo sii wadan walbarashadii iyo ona markaasi bulshada la falgalayaan.